DelayedLatestMusic.com.
It's your boy, why? Big King Shab. PHS Music. Time say, ni mano apoyes. Kushwa ni sebe sika se si shalo kuta don't know me. Kwa kusawa kikolu na la kufuta puta don't be a phone. Mazeto, peto lutwa lupu mamu seto. I do this for the game, kipeto. Wali kile kuni hatelela na nyani seto. Anio kwa marapa wabapangilwe ki JP. Self-made mi nakambe si huku ya JP. Nekeli pina zeli lile na ki one boma. Na mwana kakona muwanga luka mipowa. Their content and mine is different. That's why I'm two times higher than no face, bruh. Kina fale bona mwamlao. Kama telo na bazie za kaluri mwamlao. Kushwa ni sebe sika se si shalo kuta don't know me. Kwa kusawa kikolu na la kufuta puta don't be a phone. Kwa kupuma kuli uwali wagu yumba daddy. Kwa kusimulu wa makishi ya matu na kikwano daddy. Fama ikikoni zwaba ni visa ngabo tompo. Let's see who did better, man. Stoppable. Ni azizele kaze ba skies akale. Video sakate kufo uvuli size. Ifiti waki video hii aite yeni zusize. 2K710. Been in the game for a long time. Manelu kara nekuzifela valikanda. Minane mosa inzi mwapoti nkwa tingo. Ni vule zikale kunificha konji kupanda. Kunishengi saki kunikunga. Auko ni uno sinani nalikwanda. Wabi King Shaw. Mwa poes. Ni sebe sika se si shalo kuta don't know me. Kwa kusawa kikolu na la kufuta puta don't be a phone. Kwa kupuma kuli uwali wagu yumba daddy. Kwa kusimulu wa makishi ya matu na kikwano daddy. Fama ikikoni zwaba ni visa ngabo tompo.
ZelayedLatestMusic.com.
Yeah, chill like Sagach. Diara Simon, Mazi Chari. Yo Pablo, the Queen, Young Shoki. Man, you solo. Yo Bowman, DJ Mneo. Max Loni Kuno. Dazzy D, yo Emir. Makai Zuse, Christabel Casale. Mesh, Alicia, Sister Malilo. Lolo Brish, Modeo Cow. Kokwa, One Man Doza.